Mɔni cɛyannen donna jɔ a bare o mama yaba we.